kun sagale amerikati sagalen amerika sambata bilbata galgala keisa sala ma walakka jal kabega sa sadit meter bandi digdami lama digdami shani suddum tokorat washington dc ra saganta fan robo satellite ratte tamsasu kana ramma jal kaba akamultan urdufto ta kenya jal tamu saganta kenya ra ke satti gaba salef qoppile torbanda brekana ke satamsasa man ke sa kannen filan radedin sin dage si sudab kinde fanne jira kan sin kesum si soni namodan diti aga tumra saganta kenya takkun wolin turtanin sinafera Kopi kenya kadurata da baru. Godina boranat romi marro lama yero robu aburra kankaye loni forin kadu ajiran tau jiratoni dubatani jiru. Akka jiratoni kunjer anit rakkoon kun ega jel kabe baati to koyo tau loon kuma lakka oman orsise bultota jala du ajiru. Wajir kabe nyabe lada godina boranat rakkoon kun jirachu ime Agayona loon borana kuma furi ol duu mirkanese. Galmo daawittu adamar raawit atta dabre gabasa kanan uferge.
Ukaro boru jirata gudna borana ana areroti. Wakti roba lamaf bukan borana tirobu daburra kanafe. Bonni loon edu ajjesa jirachuima.
Ali roba mo dabre watokoti giselamu wakin roba saati agayati ki saati bitotesa hambokar ganna. Ammo tunuyu akka bakka unda saati barbadanet nama Guyan ni darbeti ni walgula monile ni leiratin dira orini atayu saati atat orini borana dua dira onge baye bita tinjaki. Godin borana nane toho yu kresun dira onge lega wakti wali alik lensa ulum pakata alik lensa baye go gada lafti gam mojira orini baye mirameti ni ukate marri njiru adun ogeri bati bishani akbar badanisti argachun dandau Anafu orang ini nenun bayi saderka jajar jira bayi saudara butuh kamu.
Akau karu jaduti fakenya fari rubak kan jira tu kofati londi bawal dua niro. Wang kan afisi kami ummataf tumse hinjuru ujala jira tangkun. Dr. Kasim Guyo itga fatama wajar kabinya bela dah kanggur nabor nati. Robne waktu lama karobu male afunisa rakko kan afka umsa ajaran. Dabalani sagayona lungkum ni afuri oljeto kugiduti buna kananya tapi bisan labudan dua niro ujadu.
Amori ni doti ori ka bayar kisah mulata jitu. Ini tokofani ana tantal lefi, ana tantal le ori na gama ilu buni dua je nama tinggal bafama jiru. Ulu magalati ikum tokofi ibafuri sedeta nija. Itansi amo ana diloti Anak jilid lain nak kesemurin ibu segala ini segala ini lama anggamat dua jara. Itanya anak ni odi orang ini bahu ini segala ini jaya kesuma dua tin jara. Itan sudah nama anak arir odi orang ini lama segala ini dua jara. Itan saya mo anak buci ini orang ini lama segala dua jara. Itan saya anak abelo lah kesuma bandu tak lama segala ini jaya orang ini bahu segala ini. Dua tinjara, akak godin boran atau salaman kena, lakosi ori dua, ori kumafuri ini dibutuh kopi, jahani afuri bayi nabba waranam kumtuk kopi dibisagali ini, kuda jahira ori naga na dua jira itu, ori tu kofan itu ori nama tangka famajur, adafa degertiun jiratin, kofan nama bukayu robin, kalu buni sani bau demu, ori kasani yo lalu Iroh anak ti orang yang kum segalivi agan tak bisa dek. Abba orang kum segalivi diplomasi, shanta bisa galera. Orang kuni ni huna nama tingkah faham jerae cara.
Dr. Kasim Dabalani, jandura agensi kabinnya bela daur miara gergar segafan ni, agai ona Devi ega jerae jiran urubatan. Devi gergar sa turunisi rakokan itu iti calci seara ajaru. Abli bangkap bade, hoggana biro sodafi iti sabalagur nebor nati.
Bela dia awak kau dina bela dekat milen jah kamna kanun dah jundan denu. Hesa sille orang ini loan awujtan kotiyo katan produktif life sok jalan jira. isaan farsatti quran baraaruu fi naannoon baajata ramadee marga wakkili jiru bittaa geggeessaa jira. San dabalataan ammoo inni ijoo asee jettullee gurmeessinee aana shanii fi marga beeladaa buusaafi jira. Innillee bakkunda waliin hin gahu ta'u garuu hanqinni baajata akkuma jiru ta'ee haali danda'ametti inni ijoo waan kana nu gargaaruu danda'an addaan baasnee aana shaniif margi seenee jira. Anaan irra gadafanis sadarkaa naannootti bittaan gaggeeffamaaf jira inni yeroo gabaabaa keessatti hin dhufenna yaanna.
Dr. Amiina Abdirahaman itti gaafatamtuu ejensii qabeenya beeladaa Oromiyaati. Waajjirri isaanii waan Booranatti mudataa jiru kana quba qabaa jedhu.
Bajanni qabeenya mootummaa naannoo Oromiyaa murteesse nyaata beeladaa kan bituu qabu kan murtaa'ee addatti nu qaqqabinsa amma. Bittaa mootummaatiin emergensiidhaan waan ta'u piroosiijarii yookiin hojmaata bittaa mootummaa sana keessa darbuu qaba. Sana qofa miti akka biyya keenyaatti waliin galatti hin beekama. Margi gosa nyaata beeladaa keessaa isa kamtu ta'a? Beelada keessattuu hongeedha wajjiniin wal qabatee miidhamu wajjiniin isa jedhu ija ogummaatiin gosti margaallee margillee iddoon inni jiru adda bahuu qaba. Koree dhaabnee nuti itti deemaa kan jirru ta'uu isaatii jechuudha. Gidduu kana deebiin kenninaa jechuudha.
Dr. Amiinaan bittaan margaa kuni guyyoota muraasa keessatti akka goolabamu jedhanii turtii torbanii keessatti horsiisa bultoota bira ni ga'aa jechaan VOA itti himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaama.
Magaalaa guddoo Liibiyaa Tiripoolii keessa kan jiru mana hidhama Baanii jedhamu keessatti hokkarri ka'ee godaantonni achi keessaa miliquudhaaf yaadan jechuudhaan yoo xiqqaate godaantonni jaajjeefamu jaarmiyaan godaantotaa kan sadarkaa addunyaa yookaan IOM gabaasee jira. Kanneen hidhaa keessa jiran keessaa Liibiyaa eega seente waggaa shan ta'uu kan dubbattuu fi daa'ima ishee fi abbaa warraa ishee waliin hidhamtee kan jirtu haati tokko eega qabamte guyyaa torba ta'uu himtee jirti. Haala mana hidhaa sana keessa jiru kibxa sadabre akkana jechuudhaan jaalanneef ibsite.
Nyaatanii hin qabnu daa'imni deemuutti miidhamuu jirti. Hiriyaan koo nama bilbila siitiin dubbachuutti jiru. Isheenis illee daa'ima lama furqaa qabdi. Ani illee daa'ima furqaa qaba. Daa'ima nurtatti miidhamuu jirti. Nyaatallee hin jiru. Waan akkasiimmoo nagarree tiifatan hin jiru. Daa'imni haalaan hin qabanu. Nuti illee amma cinqannee hammaama keessa irraa dubbeettiin dubbachuutti jiru.
Maaliif hin qabanii?
Ulaa rukutaniitu muraan kottaan jedhaniitu manni makkidaatti nu seessisanii achumaan nu ga'uu malee waan tokko waan kanaa waan sanaa wanti nu ga'e nu jiru.
Iddoo amma kaa'anii jiran kana meeqa taatu?
Hedduudha. Gaantoo golfaa tokko keessa gara nama dhibba afurii olii nama dhibba shaniitti lakkaa'utti deemu danda'anu dhuma sadii yookaan waan akkasiin ta'a.
Warri dubartii mucaa maa wajjiniin hidhamtanii jirtu jechuu?
Daa'imtittiin kun amma dubbachuu illee hin danda'anu harkatti illee dubbisachuu jirti. Wanti jirre kutti jiran tokkollee hin jiru.
Umrii seme.
Qabata tokko. Wallaayii rabbiin kana malee namni beeku hin jiru. Waan takka waan kana waan sanaan hin jedhamu ulaanutti cufamee jira. Waan takka lafa duwwaarra cisuu jira.
Baqattoonni akkas godhanii iddoo tokkotti isin ka'an kun kan biyya eessaati?
Biyya Itoophiyaa. Biyya adda addaa saddeen sugulaa kenni biyya birootiif jijjiiramni jira. Itoophiyaan keeziin keenyas kufaadha waan ta'eef waan tokko wanti isaanii nu gargaartu godhaan tokko illee hin jiru.
Abbaa warraa keemmoo isa jiru?
Naa waliin jiran isi dhabu.
Dhaaba baqattootaa jalatti hin galmoofne turtanii?
Galmoofnee jirra yaa'a. Mootummaatu dubbachuutti jiru jedhanii waan tokko illee nu gochuutu hirmaatu tokko illee nu hin daa'imne.
Amma gaa haala mana hidhaa keessa jirtu kanatti wanti akkaanti yaaddessu akka haadha tokkootti maayin?
Daa'imni akkasitti miti dhamtee reetan cimbachuutti jira.
Abdurrahman Abdulqaadir godina Gujii irraa bara 2015 Liibiyaa eega seenee booda namoota seeraan ala nama deddeebisaniin maallaqa gaafatame baasuu waan hin dandeenyeef jecha waggaa 4 fidame. Sana booda daandii magaalaa Tiripoolii irratti fidanii nugatan jedha. Hidhaa torban darbee kaasee gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen immoo gaafatamee akkas jedhe.
Mootummaan kun dhufeetiin Afrikaa keessa darbuun barbaadu jedhe mantaqa wayiitti jira gargaarishin jedhama. Achitti namni keenya baay'ata. Sabaasabillanni kamuyyuu achitti argama. Mantaqa kan keessaa baasaa jedhee nama hidhuu jammarame. Mana tokkotti nama gara Itoophiyaa fi Somaalee Suudeen walitti raran gara nama 11,000 hidhanii kasaan gabaasan ammoo 5,000. Ijoollee keenya yoo achi jiran nuti gaafannu nama 11,000 ol kan jirru naan jiraan turan achi keessa ijoollee dubbisaa turan yeroo sanis arsinaaf baqaddee jechuudha.
Manuma irra deemanii dhal jedhanii qabanii?
ere manarra de mani kuma ne yo activity du kwasu kan du kwasan be jira kan gafa mana hida bondu bondu be to kombi biya to ko kan de ma gafa juma tor be kide zan jolle ne wali jante ya ta ji jani mana tafsani unna da bona tani akasi kuma tafsani kararra bakatan yo kararra bakatan sen na motan je sen jirani isana mu jagawa sani jolle na mo wori mustashfa ke sa dalda go to ko jira ti jolle na ba sha su da ni mu jirani to gura da ka mi da mo so de mi jaga e jira ba ye ti jira jira na information na wala je san
enyu da kan namota hida je sajur
police de biya kara wora mi shaadi jira no wora police na no kana kan e mi le chuda
da ba bakato ta birati gal moftani turtani sin wora makka sa ajir tan kun
an barko lama kudani sagal gafa du garan gal mae dole barko lama kudani sagge mata ethiopia ji ni gal mo te biye ke sanna ya kaddi gara biye ke sanin gala dun jira turte yenin
magalan namoni kun ke satti da mani jiran makana dai me
magala abselim jiranti kun dammo inzara yedam tira boli geza inni jollen ta sude bade dammo wadda shaar jiram don bi satira bolu magana geza
godanta ta hala mana hida ke se juru morman ajjefamu jimata darbe kabala lefata jarmayan godanta ta dunya iokan iom kun tarkam fi hikato ko hin qamne je chumor mejra ajje chan kun itun jal qabamen dur dubarto ta dibasa dif shantami ja afi daimman dibato ko fafurtami afur dabalate godanton ni kuma sadif dibba afur mana hida mabani jedamu ke satti damani turan kajedu iom heddun sani torbandar be nanno gergarish jedamu keessa seran ala qabamani hida man jeda waltale godantonni itti daman ke satti humna hamma bae gargaramu bisana boda ho karaka un namni duun mana hida libya ke satti baratamaada jedan wajira iom libya jiru fitgafata makataan federico soda hojjetonni kenya hala umame argan akajeda netti jedan godantonni madaan lafarratti kufani galana diga ke sacisu akakanan lubbu namadarbu akkan gaddisisa da jedan sodan yero ho karre amma kae bakattonni heddun miliku fialansan doktora tokofi narsi tokot kannen IOMV hojjetan jarreni da mangargaru manai da ke saturan bakatto tamadan afur gara klinika dunfat kudato kommo hospitala nanno tigesan wallan satatta mai gargatani boda mana hida mabanitti debi famusani dubbatan angoni libya humna gudda gargaramu fi seran ala hidu kana dabsisani godanto takana acci akabane balalin tayara akati fufuf IOM gafatejir irotab dubartot ijulle waligalan kuma kudantaan hala gaddisisa mana hida keessa gargasa dange fama qabufi eroba ye ojeto ta gargasa insensis ne kesatti qabamani jiru je IOM humno tin nagenyan kalibia torbandar be godanto ta bakatto ta fi kanen da anna siyasa gafata jiran kuma shan hid eje da gabasni bai biye ero deraf nagati qoqqabata turte libya kesat bakatto ni ero mara ho karaf saat ilamu kajel daamni bakatto sa kan to kuma motu mota yo kan UNHCR heddun mana hida namni kesati tu cha efi qulqullini sa hine gamne kesati damu jeda garen mirga dalana maafal Amnesty International hida kesati mo dararafum nangude din ratiga gefama jedeje
agency sadarkali kade bisu biyota qabti kennu kan standard and poor jeramudan bekamu gabasa gafa ful bana digdeme afriku malamaf kodato ko qabate bayen ethiopian biyeliqa irrejiru debisu dadde jechudan qabti she b minus ra gara ccc plus it garbu sejira imma kan ratti gabasa ankenya mitku fiqadu ogesa dinagde fi bank internationali bunat ogana tajajila corporate katan obbo mulina ayyalo akkasumas Kuwait Institute of Scientific Research abata jedamutu qorasa dinagde kata an doktor ayele galandu bise qopi robi dabrek inde seture kana dagenyu
agency sadarkalika de bisu biyota adunya sadarka basu standard and the poor jedamun bekam ibsa basen ethiopian biyota lika rajiru de bisu hindande nyejechu sadarka ite kandura b minus ira gara c plus itika difidera akasababatis warana jiota kula tokula kofsa jiru lamilen heddun keesani rabukofi belaf satilamun ilalcha keesagale rajada agency chi ogesa dinagde fi banki internationali bunnatti hogana tajajila corporate kantan obumrune ayalau gaba badasni agensi sadarka kennu dimmalika Ethiopia ratibase akajiru himu dugumani sagaru baye shakisisa taw himu
yemin wutet awrdwal
rating agency kun ugada sadarka Ethiopia gadibusera garu yero baye amanumani sanis gafike sakangalu da akafakinyati akalakosa europa barkumala mafsadetti amerikati banki wanku vanituran kanena ka banki fani mai likamenne nikennun kambekam Merrill Lynch Lehman Brothers bank fa kufu yero jeto kuisana fetti agency kun sadarka a kenne fiture
anzi banku shili wadku andor si ራቸው ኤግሬዲ ሰጣቸው ለፋሽነስ ድርጅቶች
ዶክተር አየለገላን ወገሰ ዲነግዴ ፊቢ የኩዌትት ቆራታ ዲነግዴ ኢንስቲትዩት ቆረኖ ሳይንስ ኩዌት ካንታን ገመሳኒ ሐለቃ በተማ አመ ኢትዮጵያን ኬስ ድርቱም ሰርካን ኢትዮጵያ አፍከነም ሂኑማዩ ኢላልቸቱ ካስፈም ይፍጀሉ
ዋንጀ ታሪ ሩካይታለ ካንገ ኡሲሱ ይስላ ገሩ በሪንኩፍ ኔ ማጥር መቶቃኒቲ ኢላላጂ ሩካንጀ ተቆን ካበል ኦቶዶ ማዋራን ኩሊ ካውባሪ ኦቶዶ ማ ሲያስን ኩሊ ላቃሙ ባቴ ጀንደይ ኢትዮጵያ ራክነየስ ሰኑ ሰዋይ ኖልይ ዋኑማ ባላዴሙ
ኢቲ ደብሉኒስ ዲባውን ዲነግዴ ኢትዮጵያ የረጥዱ ፋጅራን ካና ካንፊደንት ራኮ ዲነግዴ ቆፋ ለጀኔ ፍለቹ እንደንደኝ ዲሚሲያሳ ዲቤ ኢሰብራታው ሲሙ ዶክተር አየለ
ካሪ ዲፕሎማሲ ዲኒ ካራ ኮፊኑ ዲኒ ኦይላ ለመወጣ ያመፈከኛ ኳንታ ኢንቨስቲንጀር ኩኒ አሶቻ ዲፕሎማሲ ዲ አጎቻ ቢዮታ ሶሮማኒ ዩኤስቲ ካና ዩኤስኤ ደበለቴ ኦፊሳ ኢንካው የስቱ ኢንተንደው ማሊፊን ኖርማሊ አይሜስ ኬሱ ማቱ ዱራን 2.9 ቢሊዮን ፍሬምወርክ ኦፍ አርግመንት ኢን ረጋሜ ፕሪንሲፕሉን
ሰርካም ኢትዮጵያ አፍከነም ከነላል ችቹን ካራይፍ ቶሚነ ቀቡን ሆገንቶን ቢየቲ ኤጀንሲ ሰርካ ቢዮታ ባሱካነት ዲያቹን ኢፍሱ ደንደው ቀቡጀዶ ቡሙሉነን
የተመዘነውን ለማስተካከል
መዳሊ ከነም ከነስረሱ ፎርማታ ተው ከንደንደው ቀብቲዋ መዳሊ ከናፉራ ጋታኒ ከነረቲ አንጋውን ሞቱማ ኢትዮጵያ ገዲታኒ ታበት ሰርካ ባስ ከናወሊን ዱበቹ ቀቡ ቀብቲዋን ዛንቶ ኮቶኮን ካነረቲ ሰበበ ዲየሱን ሶዳተው ዲሱ ኢሳኒ ኢፍሱ ደንደው ቀቡ
ኩኒስ ኤገሬዲ ነግዴ ኢትዮጵያ ሙርቴሳ ተው የሙይፍሰን ኦቦሙሉኔ አከስጀብ
ብድር ለማግኘት የተሻለ ግሬድ ያለው ኢኮኖሚ
ለጋ አርገቾፍ ካፕቲፎያ ከንቀቡ ጨራፎያ ቀባታ ከነመለስ ኢንቨስትመንት ቢያላ አርክሶፊስ
ሞቱማ ሐራ አመ ኢትዮጵያ ቲውንዳይፍ ዲሚልካ ቢዮ ተጉደተኒ ራ አርገቾኩን ቆርማታ ሂንታው ጀለመኒ ከንጋፈተመን ዶክተር አየለ ይጋላን ዲቤንዲ ንግደ ኢትዮጵያ ወጎተ ሄዱ ከለኮስተደ ኢንኒስ ወሶዳን ዲሲ ያሳ ቢየቲን ዘረሲን ዲነግደ ስረሲ ነጀቹን ዋን ሂንደንዳምኒ ያሉ ለጀቹን ይፍሱ
immediately isomina andinante chokka rakkeza akasure ya mata kaji abata wati tani o mata wati tani adunya tamanti so lamata diplomacy fi siyasa adatta mantinante dinag amadinante amwalkari mozu palarano wamekoni dinage rajan kamna jetje no dinage rai mitkal kabamu kobies dinage turun dendo garu kanchal kabamu kabu siyasa isabiyala ke yirupana akara kapsi sura enna ያንቺ ካራካባቴ ወሊያልቴኑ ራሜ ለሙንዱምቱ ኦርማንዛ ገሪጉዌፊ ታገባይ ዲናጄኒ አቹማሪ ትፉፋ ኢሳሞሳፍሪሶዳ አዱኛ ፋና ወሊገሉ ወርፋይሳ
ባሲሞቱማ ሴራን ዮሆገነኒ ራኮዲ ነግደ ኢትዮጵያ የሮ አማ ሙለቻ ጅሩስሬሱን ሊደንዳ አመከንጀለሊሞ ኦቦሙሉሌ አያለው
መሆን ያለበት ምንድነው የመንግስት አንዱ አብር
ዋንት ተውቀቡ ማልኒ ብሪን ሞቱማ ቶክቲን እየሰራውሉ ቀብ ጀደሜ የሙሙርታው ወፈገኑ ጭማ በርባት ባሲ ሞቱማ ሴራን ቡልቹ ደንደኛን ወምሻፊ ወምሽቱማ ደበሉን ለንዳም ወምሻፊ ወምሽቱማ ይደበለ አሞ ጭራው ጂውሙ ደንዳ አከሱመስ ካለንስ ጅረኛ ፎይሱን ንደንዳማ አጀደያዳ
ዲማከነረት ካማ ሞቱማ ራያ ደፉለቹ ፊያሊን ታሴ ናፍ ሚልካውን ደንደኝ ከረፉል ድራት ቀበኔ ከንዲያኑታ ከባሳ ሰገለ አሜሪካ ፍንፍኔራ ምትኩ ፍቃዱ
ጉድና ወለገባ አና ኪረሙ ገንዴን አሮ አዲስ ዓለም ሸከይ ጉድና ብለሊስቱ ሶምቦ ጀረመን ከሰት ሁምኖን ሂደተን አለደራውተንን መነንጅረኛ ጉበቹ ፊ ልቡን ነማበዱ ጅራቶን ዱበተኒ ጅሩ ጅራቶን ኩን የሮአማ ገንደከኛ ገለክስኔ መጋላ ኪረሙት በቀነጅ ራጀሩ Ogganan Biro Communicationi mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Ayiluu Addunyaa deebii gama mootummaatiin kennaniin walitti bu'insi kun ka jalqabame gareen Oneg Shanee ittiin jedhanii fi waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu jiraattota eega ajjeesee booda jedhanii finxaaleeyyiin Amaaraa sirna dhabeeyyiin kanneen bosona keessa jiranis jiraattota ajjeesanii jiru jedhan. Oromoonni 11 dhalattoonni Amaaraa fuudhaa leellaa kanaan du'ullee dubbatanii jiru. Sababaa kanaan abboota warraa 1967 qe'ee isaaniirraa godhane jechuun dubbatanii amma humnoonni nageenyaa naannoo sanatti waan bobba'aniif jecha haalli jiru tasgabbaa'eeraa jedhan kamisa dabre Tujubeetu Gabaase.
Naannoo Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuu ganda haroo keessatti haleellaa raawwatame kana dhiyeessuudhaan manaaf qe'ee irraa buqqaanee jirraa kanneen jedhan keessaa tokko obbo Oromoo Fayyisaa akkanatti waan uumame jedhan naaf ibsan.
Humnoonni Amaaraa hidhatanii humna leenjiin gandoolee kan akka Haroo Diraaleen Shafee Guddinaa Lalistuu Somboo Baaboo Haroo Diraaleen keessaa namoota dadhaboo ijaarsolii gurguddoo namoota baay'ee mana keessatti kan isaan hidhatanii kanaa humni mootummaas birmatee baasu hin dandeenye manni kun qabeenya isaa dhabee mana isaa dhabee mana baay'ee gubatee yoo xiqqaatee. Abbaa warraa 20,000 baqataa ta'ee magaalaa kiiramuu keessa jiraatu.
Isin namoonni kun naannoo Amaaraarraa dhufuusaa akkamiin adda baafattani? Waraana sinnaan jettan kun.
Humna leenjiidha maqaa faannoo jira humna leenjiidha humna hidhateera waraanichi waraana qonnaan bulaan fakkaatu.
Jiraata akka biroo an haasofsiise immoo obbo Mul'ataa Waaqjiraa jedhamu.
Iddoo kanatti wanti ta'aa jiru gaafa sanbata guddaadha jennu guyyaa dilbataa sana gaafas jalqabe gaafa sanaa kan isaan gara nama 20 ta'u manatti rakkaan bakkeetti ajjeesanii guyyaa sana dabalatee qabeenyaa biyya sana keessa jiru mana namaa keessa jiru cabsanii guuranii jira makiinaatiin fe'atanii. Gara gadiitti guuranii deemanii dasnoos akkasumatti dabalanii gaafa ayyaanaaf roobii keessa immoo mootummaa hundee warra mana keessatti bu'ee walakkaa bakkeetti bareedu nyaatame bara nama saddeetii immoo booda tokkotti naqanii isaanuma ta'uu waale mootummaan kun ni jira waraanni isaa ni jira ofiisaas immoo biyya bishaayyadee ni jira qaama nageenya hundumaa ni qaba. Kan hundumuu ta'eetu jiru deeggarsa uummata kanaaf hin goone.
Eenyummaa namoota dhufanii nama ajjeesan naan jettan kanaa eenyu akka isaan ta'an adda baafattaniittu.
Alaabaa miliikii saduraa sana qabatanii adeemu baay'een isaanii kan leenjanii bakkee biraatti leenjanii dhufanidha. Baay'ee isaanii immoo kan mootummaan kun milishaadha jedhee filatee leenjisee aanaatti hidhachiisee meeshaa sichaa haaraa haaraa qopheessee itti laatee rasaasa guutee hidhachiisee gadi gadhiisedha jechuudha.
Maaltu mul'ata amma naannoo keessanii?
Gara magaalaa kiiramutti baqataa jira uummanni. Inni kaanii gara biyya biraa gara aanaa godina biraa muruutti baqataa inni gara gidaatti baqataa gara fira qabutti baqatee biyya onee jechuudha akkasumas lafti lafatti hafee oomishni oomishame bakkeetti hafee bineensi fitee aanaa kana keessa gara walakkaa aanaa kanaa kan ta'utu gadhiiseera.
Warri hidhatanii namoota nama ajjeesu jettan kun amma ganda keessan keessa jiru?
Mana gubaa jiru magaalaa sana gubaa jiru qabeenyaa barbadeessaa jiru amma ganda magaalaa haaroo sana. Amma baqannee magaalaa kiiramutti lammee namni nus baqannee laga jirra magaalaa akkatti lammee rakkannee jirra manummoo.
Mootummaan humna homaa waan ergeen qabu humni dhufeera ta'ee haala isaa tasgabbeessa.
Humni aanaarra taa'ee ilaala humni aanaarra taa'u suni gunnadee macallisee mataa'ee ilaala malee waa akka gadi baa'ee maal taasisa maaltu taa'aa jira jedhee saba kana lamaan gidduu galee waan ilaalee waan to'as hin qabu waa tokkollee.
Miseensota maatii kootii nama sagaltuna duraa ajjeefame kannaan jedhan immoo Yuunaayitid Isteetsi kutaa Pensilveeniyaa jiraattuu magaalaa Laankaastar ka ta'an Aadde Badhaadhee Qana'iiti. Waan uumame jedhan akkasiin naaf ibsan.
Gadda guddaatu uumame maatii keenya keessatti wanta nuti yaadne nam tokko lama miti maatii baay'eetu maatii guutuutu nu jalaa dhume.
Miseensa maatii keessanii keessaa eenyufaati ka du'e?
Miseensa maatii koo keessa adaadaa koo bakkuunii baay'annee kan jedhamtu abbaa manaa ishee turiksimaa kan jedhamu ijoollota ishee lamaanii ayyaantu yookaan araaree kan jedhamtu nagaraa kan jedhamutu du'e. Itti fufee obboleessi kibiriiti olaanii simaa kan jedhamu ijoolleessaa fi. Haadha manaasaa qabatee manuma tokko turan haadha manaasaa fi ijoolleesaa man tokko kan turan nam sagal turan waliin.
Yoomi kun kan uumame sinatti amitti dhageessan?
Oktoobarii teenii akka asuqqisa nan beeku
guyyaa fuuldura jechuudha.
Gaafa sana dhageenye kan ta'e daldala jedhani garuu guyyaa sanaan dura maatii koduukaa odeessaa turanii silkiidhaan wajjin odeessaa turanii akka baqatanii mana keessa jiranii akka haalli alaa haala suukaneessaadhaan tuksiin akka dhaga'amu maatii koduukaa utuma odeessaniiti kan haalli kun raawwatame isaanii silkii waatu ta'aa jira booda deebisnees ni dawwanna jedhanii irratti cufanii achumaanii deemsanii argachuu hin dandeenye du'a isaanii dhageenye jechuudha.
Mana isaanii keessatti moo alatti moo eessa lafa isaanitti du'an?
Mana isaanii keessatti.
Eewwitu isinitti meeqa?
Eessumti koo kan achi jiru jira. Innis gara magaalaa Kiiramuutti baqatee jira garuu kan achi jiru jira ture isaatii sanatti inni isatu bilbilee beeksisni maatii keenya akka isaanii man tokkotti dhumanii jechuudha.
Hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii gama mootummaa kennaniin walitti bu'iinsi sun ka jalqabame ennaa gareen Oneef Shanee jedhamu jiraattota ajjeesatti jedhanii finxaaleeyyiin Amaaraa bosona jiranillee namoota ajjeesaniiru jedhu jaallannee to'asofsiise.
Naannoo sanatti humni shanee hidhatee socho'u humni kun namoota nagaa irratti haleellaa raawwatee humni shororkeessaa kun bu'aa siyaasaa argachuudhaaf socho'uudha. Humna kanatti jalqaba namoota irratti ajjeechaa raawwatee sana hordofee finxaaleeyyiin naannoodhuma sana jiraatan bifa shiftaadhaan socho'an immoo akkasuma haleellaa raawwatanii namni 15 lubbuun darbuu danda'eera jechaadha.
Namoonni 15 lubbuun darbe jettan kun Oromoota moo kan saba Amaaraati?
Lammanuu keessaa naannoo sana sabaaf sablammootatu jiraata. Shaneenis Oromoo kanaan dura ajjeesaa ture waggaattoon sadan darban qeerraa buqqisaa ajjeesaa saamaa humna badii TPLF wajjin hiixata qabu Oromoo hiraarsaa turedha. Kan saba addaan fo'ee ajjeesitoon ta'in siviiliyaanii irratti haleellaa raawwatee bu'aa siyaasaa argatee attenshinii argachuudhaaf jira jedhee of mul'isuudhaaf. Humna socho'u waan ta'eef humni kun haleellaa raawwatee jechaadha. Gama sanaanis immoo naannoodhuma sana shiftaan socho'u jira. Shiftaan kunis akkasuma uummata nagaa irratti haleellaa raawwatanii uummata uumaa keessa hin jirre jireenya isaanii gaggeessan irratti humnoonni kun lama ta'anii Oromoo fi Amaaraa walitti buusanii wal fixiinsa uumuudhaaf waan godhan waan ta'eef Oromoonis kan du'e Amaarris weera jechaadha. Lammanuma ajjeefama.
Lakkoofsaan addan ba'a?
Lakkoofsaan addan ba'ee kan ajjeefame achi keessaa Oromoon 11 Amaarri 4.
Finxaaleeyyii fi shiftaa jettanii kaastaniittu isaan kun mootummaa biratti?
Finxaaleeyyii Amaaraa fi achi keessaa socho'an achuma keessa jiranii fi humna shaneeti. Isaaniitu kan raawwatu.
Finxaaleeyyiin kun diidaa dhufammoo achuma jiraatu?
Achuma jiraata. Finxaaleeyyiin kunis achuma jiraata. Achuma warra shaffatee jechaadha. Naannoo Amaaraa irraa kan dhufe hin jiru akkuma siin jire naannoo sana sabaaf sablammiin afaan adda addaa dubbatan baay'ee jira. Warruma sanas achi shaffate malee qaamni hidhatee naannoo biraadhaa dhufe hin jiru dhufuus hin danda'u karaan itti dhufas hin jiru.
Kaayyoon isaanii maa hin jettanii yaaddu?
Kaayyoon isaanii Oromoo fi Amaaraa walitti buusuudha. Finxaaleeyyiin lamman kun iyyuu tokko isa tokkoof galtee ta'a jechaadha. Gochi isa tokkoof galtee ta'a waan ta'eef waliin jireenya hawaasaa booressanii nagaaf tasgabbii dhabamsiisuudha malee kaayyoo biraan qaban.
Naannoo Giddaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessa irra deddeebi'een dhaga'ama walitti bu'iinsi iddoo sana akka jiru akkamitti agaharraatti furamuu dadhabe?
Walitti bu'iinsi kun humni shanee bosona keessa olii gaddee waan nyaatu naadhabu gadi ba'eetu saama jechaadha. Kanuma walitti bu'iinsa naannoo sanatti uumamu. Hin saamaa, hin buqqisaa, kaayyoo biraan qabu, kaayyoon isaa badiidha waan ta'eef darbee waan akka kanaan uumaa jechaadha.
Yeroo ammaatti egaa sababii walitti bu'iinsa kanaan manaaf jireenya qe'ee irraa kan godaanan jiru jedhama waa'ee kanaa waajirri keessan quba qabaa?
Walitti bu'iinsa kaleessaa fi beengadda uumame sanaan abbaan warraa 1967 qeerraa buqqaanii jiru sana deebisanii dhaabuudhaaf hojiiwwan hojjetamaa jira. Sana qofa miti humnoota kana keessatti badii uuman immoo tarkaanfii irratti fudhatamaa jira.
Warri godaane kun Oromoos Amaaras jechuu?
Naannoon sun sabaaf sablammii jira.
Yeroo amma walitti bu'iinsi kun sadarkaa maaliirra jiru?
Amma tasgabbaa'eera humni nageenyaa seenee tasgabbiirra jira.
Hoogganaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa. addunyaa akkasumas jaallanne dhangalateeffadha ordoftoota keenya imma kanarratti mootummaa sa'ee qaama kabiroorraa odeeffannoo dabalataa yoo arganne kan dhiyeessinu ta'a.
Egaa dhaggeeffattoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti sanbataaf bilbata saatalaayitiidhaan qophiilee irra deebiin dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan sin keessu